Markus surawol sappo e joweego. Nde nyalde siwtaare ƴaɓɓi, Maryama ƴiwoyɗo Magdala e Maryama madujo Yakubu e Salomi ɓe coodi nebban urojam belɗam gam ɓe njaha ɓe moytana ɓandu Yesu. Nyalde alal subaka gaɗanange fuɗi, eɓe dow laawol yaaki to yenande nden. Eɓe mbi'a hakkunde maɓɓe, moy tallitanta en kaaƴa manga nga ɗum maɓɓiri dammugal yenande nden? Amma nde ɓe ndaari ɓe ngi ɗum yaadike ɗum talliti kaaƴa ngan. Nde ɓe natti yenande nden, ɓe ngi goɗɗo kayeejo e jooɗi wuttudu nyaamo, emo ɓorni kolte daneeje tar. Sey ɓe kultori, kayeejo on wi'iɓe, to on kulu on ɗaɓɓita Yeesu najarankeejo baraaɗo dow gafaangal ɗum umminiimo daga mayde, o walaa ɗo o raato ɗum fukkinnoomo. Amma njahee mbi on tokkuɓe mo haa e Biturus, o artay on yaaki leydi Galili, tongi o tommo nonno o wi'unoo on. Kulol nangi ɓe e ɓe ndiwna, ɓe mburti diga nder yenande nden, ɓe ndoggi ɓe mbi'aayi goɗɗo koo ɗume ngam e ɓe kula. Subaka nyalde alal, Yeesu ummi daga mayde gaɗa o ummake, o arti wanganki Maryama ƴiwoyɗo Magdala mo o wurtinani ginni jo weeɗiɗi. Sey Maryama on yahi wi'ika ɓen ɗon gondunoɓe e maako, o tawi ɓe nder wannaare e ɓe mboya. Amma nde ɓe nani Yeesu e woodi yonki, ɗon ma Maryama on yi'imo, ɓe jaɓaayika gaɗa maajum woɓɓe tokkuɓe mo ɗiɗo e ɓe dow laawol nder ladde yaaki wongel Gariyel. Sey Yeesu wangani ɓe nder nandi feere, sey ɓe coɗɗi ɓe mbi'ika horiiɓe, amma ɓe jaɓaayi ko ɓe mbi'i kamɓe ma. Daga gaɗa Yeesu wangani tokkuɓe mo sappo e go'o e sharel ngel e ɓe nyaama nyamdu, sey o haɓani ɓe gam ciya hoolaare maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe caatuɓe ɗe ɓe ngoodi, gam ɓe jaɓaayi ko giiɓe mo gaɗa o ummake mbi'iɓe. Nden o wi'iɓe, njahee koo to e nder duuniyaaru ngaajinanon koo moye habaru belɗum. Koo moye kooliiɗoyam waɗana baptisma, o hisay, amma fuu mo hoolaakiyam ɗum taƴanay mo kiita. Fuu kooliiɓeyam ɓe ngaɗay kuuɗe kollayɗe e ɓe ngoodi bawɗe Allah. Nder innde am ɓe mburtinay ginni, ɓe ngaɗay do'aare nder ɗemɗe ɗe ɓe annda, ɓe nangay boole e juuɗe maɓɓe. Nden to ɓe njari tooke ɗe ngaɗantaaɓe goɗɗum, ɓe bo njowanay nyawɓe juuɗe, nyawɓe ɓen jamɗita. Gaɗa Yeesu joomiraawo metaniiɓe, o hoccayaaki dow, o jooɗi junngo nyaamo ngo Allah. Sey tokkuɓe mo ɓen dilli ɓe ngaajinoy habaru belɗum kootoye joomiraawo walliɓe, o hokkiɓe bawɗe waɗuki kuuɗe kayɗiniiɗe gam tabbitinki ko ɓe mbi'ata to makko ɗum ƴiwoyi.